K-Unit Entertainment, DJ Kelton.
Yeah, Baba.
Nothing.
gotta stay on the ground bado na mishemishi msao bathe assistant nendo kaniwakilishe hakuna ga suspicious hata ajiraisishi we got the same vision to complete this mission babe don't sing in and don't shake up dingi ni game ya ushindi nimeshangia king niko huku niko kule kupita pita shilingi mambo sio mepesi kupita pita vigingi ah msoja haso zimenoga shopping fashion over na kuletea nguo pia za viatu na mikoba kwa sonara kuna pete nimeweka order tajiba mara moja go high hotel there's a place you go stay the suitable room for you when it's already paid eat and drink swim like a merry may I'm coming to play baby daddy's on the way bang
nakuja baby nakuja chiani na chanja mbuga
nakuja baby nakuja I love me baby nakuja nakuja baby nakuja I love me baby nakuja
K-Unit Entertainment, DJ Kelton.
Nikamate, nikamate, kamate, sinwage. Baby, hold me down, it's only Nipate, yote, yoya kwangu vile. Dona kwangu sanduza, niko hoi. How boy. Popote, unaposhika, na enjoy. Sikatai, sichumoi.
Nakuja, baby, nakuja.
Oh, yeah.
Allow me, baby, nakuja.
Chikibisha landani ya kaya Tuyamelize mimi na we
to Jawa, yeah. You're my melody and I sing along. Bad man, I sing along. But many come on, honey. Many tell on, honey. I'm my love.
I presents DJ Calvin.
Oh, fire. Make your mungu see to retire. Oh, retire. Many more tata be ambaya. Many more paka figa ambaya. Many more paka sura ambaya. Eh, fire. Girl, you on fire. Many more tata be ambaya. Many more paka figa ambaya. Many more tata sura ambaya.
DJ Kelton.
Okay, dance so slowly, me a tie. Okay, dance so slowly, me a tie. Okay, dance so slowly, me a oh. Oh, you on fire, fire. Okay, dance so slowly, fire. Okay, dance so slowly, fire. Oh, my girl, you on fire. Oh, oh, girl, you on fire. Okay, dance so slowly, you on fire. Oh, my girl, you on fire. Fire, fire, fire. Oh, girl. When you look at me, mina kupendaga, nanipendaga, it shows all of his will. Utakaju ni tati, wako I believe. Dunia yangu, umeitala, wengine sipo. Ikiwa mapenzi karata, wako nimea makopa. Nakupenda mpaka nogopa. Sije kundoka, wanipatia faraja. Haya so mapenzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi. Sina simpo. Umenyimwa tabia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa tabia mbaya. Oh, oh girl you on fire. Penda, okay dance so slowly. Tia tat, okay dance so slowly. Tia tat, okay dance so slowly. Giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho. Yo gari baby juta.
DJ Kelton.
Unafanya niji special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando ya kuwe muta. So, my desire. When you pray down, mima utu isijele. Ukiongea nasikiliza. Yote sababu ya upendo. Bili bili baby. Windi mchuvi ya kunyumiza. Yanyu uroda kufutiliza. Nimeumaliza mwendo. Kiukweli napenda. Nachanganya na haya mara. Shidani nimekulia bilini. Shidani baby, uko moyoni, wewe,
Nawe, mwenzako mi najionea kikwete. hata wakisema maneno ni bure. Mana nyani alionaje kudure, wanachotaka tuachane usurure, watu cheke kiko wapi? Ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya, siwezi danganya nishamaliza, ila lompaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilianya ikaniumiza, we unanijali unanivumilia. Ukiondoka tabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwezi peke yangu. Yeah, mama ukiongeza nitajinenepea. Unaponigombeza na kuona unakea. Eti hatujapendeza, wanatufokea. Me I don't care, donisha polea. Kipofu nishaona mwezi, vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho Kinyerezi. Parambezi ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya, siwezi danganya nishamaliza, ila lompaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilianya ikaniumiza, we unanijali unanivumilia.
Mwaga mate na ukamtoa nyoka pangoni.
Usijeni zingua.
Kupenda usipopendwa, ila
mimi niwambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma na kusara, namuwaza yeye, nikinuna siwezi kulala, moyo unaniuma na kusara, ananiwaza ametawala akili, namdhibiti nidhibiti, yeah, alipo nipo na mimi nilipo yupo. Oh, ananipenda, nipenda, nikinuna nuna, ananipembeleza, nipenda, onorosha zangu kwa kina.
Kinywa maji ananiona kwenye glasi, na misamaki yendo maji, nampatia, nampatia mimi mwenyewe, siwezi kula, ani chakula hakipiti, hata nikikunywa maji ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza.
Naomba nijue kama ninakosea, mapenzi wanasemaga kikohozi nikikuona hadi naishiwa pozi, siwezi kupenda tena mapitozi. I want a gentleman. Where I'm happy, oh I'm happy if I marry you. Then I went then, oh I'm happy.
Yes, I'm married.
I just wanna love you, love you. Can I be your baby? Won't you? The one that baby. I want you to be the one to save me like a superman. Cause I'm a superman.
God, I want to see you uleta ikupeleke out uleta. Cause there's something about you, I can feel it in my bones. Fikra zangu wazipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia. Na mimi hapa, kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako. Ona tunapoteza muda bwana we. Oh I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you to want me babe. I just wanna be the one to save you like I'm Superman. You're a superwoman.
Imagine uko jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utoka poni mbali, wenda poni mbali. Maranga mia mbebaji ya katokea, kukushusha mzigo lokolezea. Upata fadhari pole na safari. It has to see to me. Yote tisa ila kumi. Umeonyesha mana ya upendo, si kwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, pewa tutolea kimacho. Nikurikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mina mwomba Mungu wa kulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Sikwezi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buu jamani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, taubeba, taubeba. Nalikafika nao kiume. Taubeba, iwe kwenye shida na rahe. Ama kwenye shida na jahe. Na kwa kondo langu majali.
K-Unit Entertainment, DJ Kelton.
Imagine ukifahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia. Bomba ikafunguka na uweza tanyanyuka. Mara dakitari wazamu wakaingia. Umepata fahamu na mwangalia. Machozi yanakuanguka, natamani funguka. It has like to see to me. Yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo. Na unipipenzi wa magendo. Ah baby, before I close my eyes, mina mwomba Mungu wa kulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Sikwezi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buu jamani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Nitaubeba, nitaubeba.
Nataka mapenzi kama soyo. Sipumwi kitu, sipumwi chochote. Naumwa mapenzi, jama mwenzenu.
nimeridhika na bado.
Present DJ
Kelvin, the anti-gay. Chochote, nataka mapenzi, kama soi, danizika. Kuna siku tunapa funo afunika tunafika kwenye pa. Hey, will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me?
loves you enough just to keep the woman special for more. Just doesn't give me love, loves you enough just to keep a woman. Yeah, yeah, ina ni meja ribu yote ili ni kuritise pendi ni sirifiche ili ni meja ribu yote ili ni kuritise pendi kuritise. Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one, the one to. Baby, you should let me love, love you. Hey, baby, love, love, love. Baby, love, love, love. Oh, baby, love. Oh, baby, love.
Maneno soli sento najua unataka unipate. Kisha timiza seno utashita jia uniache. Baby, nikianza kukupenda unipige chenga, unavunja ulipojenga. Naijua namzaga vizuri, ila ukilamba bafuni na kuwa jeuri.
Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one you want to. Baby, you should let me love, love you.
Tulipanda miti
DJ Kelden
sa tuketi jua lisitushome, siwezi kusaliti kukwacha wende mbali, sitetereki. Shetani anikome, nakupenda wewe tu mahabuba. Tukendane, nendane kama ruba. Oh la la, tulilinde zaidi letuhupa. Tufurahi japo hatuna fuba. Oh, aya, 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 we, aya, aya,
aya.
Shike kidogo,
aya, aya,
kidogo,
aya,
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 aya, aya.
Present DJ Kelden, the antidote.
Bala keni tamo, malai sejawa yona before, hai before. Kama yeye, nikishikwa na hamo, sipati shida ya kumwita njo. Simwiti ngo, aja mwenyewe, nampa uroda, paka maji ya naita mna. Chuma kwa chuma, akianza kwa shoulder, anafuta mbele na nyuma. Ajaniroga kama yameshanipona. Nakupenda wewe tu mahabuba. Tukendane, nendane kama ruba. Oh la la, tulilinde zaidi letuhupa. Tufurahi japo hatuna fuba. Oh, aya, aya, aya,
aya, aya, aya, aya, aya,
aya, aya, aya, aya, aya, aya.
Baridi ni pe choto, ni kila la wendo ndoto.
kujua kupendwa hivi na
DJ Kelden
yananoka hivi na mechukua kili yangu ta ukiniacha walahi nikicha
nyonyo nipo titi.
Ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako usishangae mama umekiweza hiki kipimbo chenda umejitisifa na sina mtete japo mbele sije katika baadaye ona unavyonipenda nasi tunapendeza mana hicho kiuno hiyo mikuno wengine mwenzako sidhani hicho kiuno kiuno hiyo mikuno wengine mwenzako sidhani hiyo mikuno
kiuno kama umefunga mota unanipeleka peleka pusi na sina cha kusema moyo nivo usokota unanipangisha na shoes tambwea hivi zobeja nikangwi na nikaliwa pa watu kunumiza baby chondo zineche wana mnitiwa kachuta kukupata tuwa kinyateza kwa jali weza kuna nipa mashaka tuwa kwenye mapeja kuna utatili ona kulinde kaboti kati nikwite betu nitedaki ya po kitoko pokea sawati sonda sinye perezi laki mama ukinona mtuzi manani ya kwa jili ya mafenja kwa kishangai mana umenyueza mama nyuma mpya wakwenda ya nine jidisha sifa nume nikuleta kinyacha kijanga kita patati sitali kukupoteza mama leko nyuma kengeza mana icho kiuno iyo mbiguno wengine kupata sidhani icho kiuno icho kiuno iyo mbiguno
you speak like a pipi mama I can't fight, I can't kill someone.
DJ Kelden, the oh, yeah. Antidote.
Because I'm in the danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling is too much. I see future, life with you is so brighter. I could pray the sun, now you know that I'll die for you.
Oh my love, kando mana tamana zi.
mpaka ananikanda huko mabegani, ananishika na hapo masaji ngongoni yananilevya makopa, na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, kando mana tamana jizuyo. Oh my love, natupa maelfu kwa mamia in this world, ile wepeke liwe kuchaguyo. I said God, na umebarikiwa utu na utulivu, umebarikiwa utu na utulivu. Umepika kwaka unanibidi niseme ipo nipo pale ulipo baby, nipe location nisoke nije nikuone. Ikishindikana basi nitumie video zako za Snapchat, you know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka video kwa sata, mda ukipata nitafurahi nikikuona mwana dada. You're my angel, my queen, unazotaka misi katai juni upendo my dear, unaonipa misi kinai. Angel, my queen, unazotaka misi katai juni upendo my dear, unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Nakumisi vibaya day.
Utani utani wako na michezo unikosha, fanya rudi upaka unanitesha baby, wapo wako kwangu unanitosha baby. Do you miss me? Yeah. Au mimi baby ukumisi daily, yeah. Daily, daily I'm so crazy, yeah. For love I'm crazy baby, nakumisi daily. Daily, daily, you're my angel, my queen. Unachotaka misi katai, juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Oh, angel, my queen. Unachotaka misi katai, juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Nakumisi vibaya day.
The antidote.
Ono na furawe una
kumdondosha we paka mapepe shirole waambie wache kitete yoto jipepe tungi ukikisha tule mkepe haya go baby inga jija kwa baby minja kukinga I handle basi pinda kirudi kwa nyuma na kukinga haya go baby inga jija kwa mama minja kukinga by rando basi pinda ukirudi kwa nyuma na kukinga I wish leo tulewe mpaka tupewe I wish ni mwawe kwa
Kuringa Ubahiri mwisho iringa Wone kina kundebo yonavo mwaga mandinga Kajala wane ni tu Tena zote ni renji Mweze tumetuma kala kitu na bado nauliza change Sesi kisa cha kumbimbia Bibi pombe chipsi na vikuku Brother ukijiona bondia Kazi chape na mwakinyo ama kiduku Tumara kipe na chopiti Pauni tunanunua ili ikifika mida ya miti Asija kasumbuwa Dika, dika, dika Nikudekeze baby dika Dika, dika Nikudekeze baby girl dika Dika, dika, dika Nikudekeze baby dika Dika, dika, dika Nikudekeze
Like a Kenyan girl, huda huda, genge nitabata, barakuta, ujini pepe tango, kubwa kubwa, chuma kwa chuma beki gungan,
cheche, 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 beki gusana, cheche, cheche, cheche.
Je sais que la chèque coûte le prix de la baraque, y'a des choses, Dior, Jean Gabbana. Ça doit vous choquer, c'est rien, c'est banal. Certains m'appellent Gims, Muggy ou Ara. De Panama, Dodoma, la route est longue, il me faut des béquilles. Au périph' à 260, poursuivis par quelques képis. Dans la poche du vert, du jaune, du violet, ouais, ouais, c'est du liquide. Des talons, du rouge à lèvres, carré, plongeons, petit legging. C'est pas mais faut que je fais la musique. J'aurais voulu quoi que je pense à l'usine. Tu m'aimes avec un cœur en leasing. J'essaie de joindre l'agréable à l'utile.
Señorita,
show me how you dance for me.
Señorita,
show me how you dance for me.
K Unit Entertainment.
Alala, kinyos, kechu, kiparala.
Shoko sani chok,
pipalala. Adi macho ya nitok, kifalala.
Kriya, iya, hati biki kriya. Yeah. Make your body go brr, yeah, yeah. Shake it, shake it, brr, yeah, yeah.
Hey, 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 señorita,
show me how you dance for
nobody
me.
Nobody can love you better than I do. Nobody can love you better than I do. Baby, nobody. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Sikia nafunga ndoa marry you menisafisha madoa niko wingu la blue I'm
gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio umenipata, sina matata. GCC wakapendeza, takwa kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, nindone vita maji maji. Sitokutenda, kutenga, sitokujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa maulinja kufu. Anaruka na inuka nangu kapu. Nanepa winja winja ware tu. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongeze ya shit. Bala bala kajipendelea baka kara kara. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Akitembea mwendo wa billions dala akikusogelea yu dala dala sasa akikuchekea du
naomba sana naomba dua nisije zingua nobody nobody watasema sana wataongea watajiombea nobody
kinda wangu tulia usije ukajipa kiwewe. Na kushughulikia japo mtapata nielewe. Hapa nilipo yapo masaibu na jikaza. Bila malipo upendo wako nipe bure. Mwingine bora zaidi yako sijapata mimi oh. Nimetembea nimefika mwisho sijapata mwingine. Hali na mali nipende mie. Na kamari kesi achana iwe. Bora ukini dumia mimi money to the freak away.
Tonight
una kakitu kuniliko. Si uniaribu nipeleke Puerto Rico. Soy uno elefante te quiere tu cuerpo. Trompeto tocando melodías en tu cuerpo. Aquí huele en ojo aquí le nacema. Es que una pagana mwenyewe mista sema. Lo que ni agitia ni pewe si nitadema. Hasta ni maliza nena wewe si utahema.
Unani hatita ahe. Unani panya miske kunongwa. Na nimesha shindwa kuonga. Sweetie walai. Ukena mbali I miss you stronger. Mani especially ukisaka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka. Mani especially ukisaka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka. Unanifanya nisikie kuna.
Grip girl, wachilia waist trainer. Playlist ya 90s, ni adjust lighting. Fat dress, apana ngara tight jeans. Mansa kwa thirsty. Oh lord of mercy, you heard me. Nataka kandarasi. Did you know that your toes can curl? Night nurse, I'm ready for your curse. Bad girl, come share my wall.
DJ Keldin.
Nani especially uki.
Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba.
Nani especially uki.
Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba.
Penzi langu warihudi, alihudi lanukia, kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi, tufanye makusudi. Atuogopi kantarira zao, maneno cha jao. Wanafanya maneno, baby sikufanya maneno. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nili yangu, kauka niyoko, tauka nipangusa. Upendo tulonao, metengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walitu wangusha, soka nyanyuma. Baby tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Baby tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Na
chumbani, oh inakufa, unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari. Ulivazidi utamu, nikuite asali.
K-Unit Entertainment.
the antidote.
Una siri gani hapo kwa mauno? Mtoto wa Salome anamwaga mpaka bone marrow. Unatumia anointing oil vibaya, kuzo na varambosa kwa panja rambosa. Sijawahi ona toto uko heavy, ni bebe bebe, ni zame topeni, ni gware gware. Si mimi ya fundi wa kuchelewesha, wenda slow motion. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao, basi mindo baba lao.
Mamako tuonge, tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutex. Uliwacha kubonda tangu kuku zenu zende missing. Mliata kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Na gopa sano kuliwe na fizi. Hamona romantiko, semi kona mzi kama network ni blanda. Hamona romantiko, better option ni wewe, safwa elewe. Hamona romantiko, nimekunokia na techno kuhanga papana. Amona romantiko, better option ni wewe. Kieleweke, kieleweke, lazima nikuweke. Kieleweke, kieleweke, lazima nikuweke. Kieleweke, kieleweke, lazima nikuweke. Kieleweke, kieleweke,
nipigane juu yako, nibonge na God, nimwitishe bei yako. Nilale chini unikalie kitapo, nibonge na gang ndo tufike rorashio. Pia na dai tu ateste Nairobi hadi da. Couple goals, too much outfits, Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa pub. Shukuru ex wako, I'm glad I liku dump. My gold una glitter, fashion killer. Grass is greener when the ties are thicker. Na picture yo tumbo, iki get bigger. Nataka ka boy, unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute, we can do this all night. Ukigolo, akuna low, siyezi break. Uko lonely, I'm a cruise to your end.
I'm on a romantic call. Baby, kona mzi kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, sofa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe.
Katoto udari, kikata udari, kiuno udari, kipanda udari. Function uwe na jia jia
DJ Kelton.
Kulipo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamuala, tamuala, mama tamuala. Kulipo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamuala, mama tamuala, mama tamuala. Mwanoko wako tamuala. Ukiniguza tamu walai, na tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai. Eti baby anapenda, anapenda njaro za kipole pole. Yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kasharika anapenda, katumaya ina tusoseji. Alafu mwendo wa kobe, 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 kobe.
Anafanya
na mwaga ja sho sho sho. Natopa na pepo po kwa chote kama yano na do do do. Ngozi liyo nyoka malaika, my darling. La 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 la.
Unavonipa kwa besi madami nakia tu pepe. Kama resource meti pepe. Nakia tu pepe kurudeji.
Ulivo kundi nyumbani kwa pepe my lady. Tamuala,
ukiniguza tamu walai, na tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai. Mtoto nataka tucheze tu by Buddha, my Buddha hataki pressure. Oh my lover, oh baby,
ukiniguza walai.
Na unapokata chumbani mama, unanimaliza. Ay mama, mama, huwa ni madam, mama, huwa ni maliza, mama, mama, huwa na ukudharau, huwa na roho mbaya. Itabidi wafunge virago, warudi walikotoka, chinde pepo mbaya. Unaponisa kwa besti majazi, nasikia tu pepe, kama risasi, ndi pepe.
Niko razni ji whiskey na chopra tanki kosa na nombe komo wapo walo waini tose kisa sina fung na kumbuka long time lino kuwa hard time kabla udani toa kwa ukumu usha ambiwa maneno shari usha ambiwa misina hali uka ambiwa mimi jambari tapelo mapenzi na baduka ni hitaji
kunawekeza zuzuzuzu shanizuzua chakubisha vyeo na kuna takai kuvua na kitu sichojua hata wakisema unajiuza wambie mindo nae kununua
usha ambiwa maneno shari usha ambiwa misina hali uka ambiwa mimi jambari tapelo mapenzi na baduka ni hitaji usha ambiwa maneno shari usha ambiwa misina hali uka ambiwa mimi jambari tapelo mapenzi na baduka ni hitaji.
She has the cutest smile. Oh. And when she move, and when she whine, oh girl, you blow my mind. You be on my mind lately. Oh girl, you fine. Can I take you out for wine and dine? Prettier than ever seen before. What if you long to Caesar? Come give it to Caesar. So be na teaser. Hey. In a video, you can teaser. 20 days to Ibiza. To Kapule, my Asia. We'll be right back.
pretty girl, let me take you shopping, hopping in my 62 Impala. Girl, make a fly your way, I take you to Maldives, DRC, Congo, Kinshasa. Girl, you know I get paid, bando, wana fuba. Zime shika, zime waka, zime lefuka. Kapani shaka, nishusha kama soko, laisa. Bad boy, show me love, please, karisha. Hey, Shibat, you be over my head. Oh, girl, you fine. Can I take you out, free wine and dine? Pretend I never seen before. What you belong to Caesar, come give it to Caesar, so be na Jesus. Ina video ni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Acha waseme vibaya, habari sina. wala waritizamu, kilila nizitizamu, na kwenye baritizamu, joto likizitizamu, yamu.
Fanya haraka uwai, ina uroso mepitiliza. Wala migo, damu chokoleto. Mungu meumba mepatia, siya yona ya kwasilia. You can count on me love, ukinitaji nipo. Omoninga na olinga, oh baby.
Say my name, anytime you want me come around. Say my name, anytime you don't have to call. Say my name, anywhere you want to come around. Say my name, say my name, say my. I drop it down and pick it up. Baby make it shake it like you are shake it up. Tell me Margarita with a shot of tequila.
In a pull up for you.
Nimeshapima kafeli hesabu, wanasema gachini ya jua hakuna ya jabu. Ila we,
nani wewe, kama jini umenasa.
Mana upepo wako umenikoroga. Nakila cho 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 cho, ukipinda wanapinda. Chingo, shingo zao zavunjika.
Sijui kanisha nini, kweli mapenzi chakula cha moyo. Talaki, anyendesha kabasi la isando. Aniwe, utani uwawe, mtoto umeweza. Utani uwawe.
Baby, when you go down for me, when you got us, yeah, you know you're a property. Baby, break your back when you go down by me. Break your back, yeah, you know you're my property. Baby, when you ride me, you control my heart. Baby, give me all your love. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me all or nothing. I'm gonna fight for you, yeah, yeah. Double bounce on me. Double bounce on me. Double bounce on me. Yeah, yeah. Give me double bounce on me. You want me double bounce on me. Baby, me double bounce on me. Yeah, yeah, yeah.
Girl, you know you move like a star. The way you move, girl, it's like a blue movie, girl. I'm like, oh, no.
Tafali poni sa kupa madadaka. Yuna napakataka ifon chaka chaka. Tabia zako chafuka majala taka taka. Kuka isa generate yani kaka taka. I like the way you slow it down and wind and pose. Girl, go crazy, you don't get show. Get down to business.
I can't do.
Nina chimba na mahela kwa kipochi. Cheki pamba ina
pigo za kidosi.
Yote chesa kumi nataka kusosi. I can, I can. Kama kwa gemu lemino. Tuka kwa sofa paka korido. Mwana lala nini kwa single.
DJ Keldon.
Baby give me all on
love. K-Unit Entertainment.
I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby give me all on love. On your fire for you, yeah, yeah. Double bounce on you, double bounce on you,
baga kufa mama bagunjwa kucha wacha wibata iso
kuna kupari baga ngonge mjumali na kuna habari kama watu wana ponda mali. Mind your business, misi na noma na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, misi na noma na we. Mind your business, as long as you don't get in my way.
K-Unit Entertainment, DJ Kelden.
Eyes on prize, eyes on prize. Ladies and gentlemen, it's sasa tuko wazi. Eyes on prize, eyes on prize. Tajiri kapagawa, baby, tume mwagarazi. Ongeresha upuzi, mashauzi, makuzi, makuzi. Kelele nyingi, fujo miluzi. Wana that is not good news. Kesho sipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi watoto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji yamesidi unga. Kula kula tu ujinga, utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want trouble? You people. Mind your business. Mind your business. Missing that number now, we mind your business. As long as you don't get in my way, mind your business. Missing that number now, we mind your business. As long as you don't get in my way,
oh, you took it, Kona. Yanni, we, Kabisa na Pona. Yanni, we, Sita Manu Le Kona, Tabata, we, Wingine, Jamon.
I need somebody.
Kata sim tu kosai, niondole asheshe. Chonde chonde ala ala ya eti ala ya eti ala ala ya eti.
DJ Keldon.
I'm lonely, baby, please call me. I'm a jackal.
sana nafanya kusudi kunikomesha, ananikomesha. Nishajishusha sana mpaka sina udi, anichoresha, ananichoresha. Acha nitweneze, acha nikwepoko, kila kikiba kiatu changu kwa mtendeji. Acha nitwe malaya, acha nitwe mdangani, kila kikiba kiatu changu kwa mtendeji. Tumoro, tupapa paka tumoro, tupapa paka tumoro, tumoro, tupapa paka tumoro. Anasema natoka na misamu beto, beto. Koza chokoza ndege meruka pru, meruka pru. Misi nakuta ilanda nijia juu, hana nijia juu. Naonewa yo yo yo
DJ Kelton.
Acha nitwe mlezi, acha nitwe popo, kila ukikiba kia tuchamu.
Tafadhali, tafadhali, kauko na dede ipike mbali. Nani kuna wana wanaponda mali, kasi wana maga madolari. Yeah, wanagiza, wanagiza, dolime. Kama una hela za mawazo, nunua shamba ukalime. Wanagiza, wanagiza, dolime. Taratibu na tungi la ofa, usijelewa uzime. Oya dada picha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Naficha, naficha kwa pani, naficha, naficha kwa pani, naficha, naficha kwa pani. Baby wangu naficha, naficha kwa pani, oh. Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Na uliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani? Ona mapisi wale, wanavyo itaza mapisi pale. Nasio gamana wadisi wale, baby wangu wezi kwanda kirahisi pale. Boya dada picha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Na mficha, na mficha kwa pani, na mficha, na mficha kwa pani.
Na mficha,
na mficha kwa pani. Kwenye jambo la mtu tu kambali. Mume wa mtu tu sumu. Kwenye jambo la mtu tu kambali. Kuna jela. Doa sana. Sauna kulaba, kulaba, ila deni langu unilipi. Una kulala, unanja,
kaka deni kangu kunilipi. Kuna kesho ujua unanivuruga yelele, ujua unanivuruga sawa, ujua unanikonfuzi yelele, acha tunile basi sawa.
Sisi somelima tutakutana, sisi bibo tutaonana, sisi obisima tutasomana, tukiwa kama bibo kitaumana, umana.
Ukiwa mtu tu 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 sumu, kwenye jambo la mtu tu 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 kambali, mume wa mtu tu 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 sumu, kwenye jambo la mtu tu 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 kambali.
Tunajera ndoa sana, tunajera minachojua pesa karatasi, minachojua pesa karatasi, minachojua pesa karatasi, ni maua pesa karatasi, ni maua.
Wale walosema utoboi leo wako wapi?
Walosema utoboi leo wako wapi?
Wapite kule, wapite kule, kule, kule,
wapite kule.
Wale walosema utoboi leo wako wapi?
Walosema utoboi leo wako wapi?
Wapite kule, wapite kule, kule, kule,
wapite kule. Sisi somilima tutakutana, sisi bipo tutaonana, sisi somilima tutakutana, tukiwa kama pipo itaumana, umana.
Ukiwa mtu tu 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 sumu, kwenye jambo la mtu tu 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 kambali, mume wa mtu tu 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 sumu, kwenye jambo la mtu tu 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 kambali.